baba wa leo wamepotezwa na dunia, wanazikimbia familia na kuzitelekeza kwa wamama. Wanakata watoto wao na kudai sio damu zao. Anasa zimewatawala kabisa katika maisha yao. Sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, baba. Vijana wale nao wamepotezwa na dunia. Sulu waliwavalia chini kichwani napo wengi wanasuka. Wanazulula mitaani na wengine bangi wanavuta. Misemo flani tu ya kisela mpaka nyumbani wanaitumia. Sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, baba. Sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, baba. Wanayotumia ndoa zao wanavunja kwa mikono yao wenyewe. Hao sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, baba. Wadada wa leo wamepotezwa na dunia, wamekuwa na majibu machafu katika kauli zao. Wanatumia maumbile yao kujipatia vipato. Wamekuwa na ujasiri, mambo yao wanaweka hadharani. Walehemu, walehemu, hey, walehemu, baba. Warehemu,
warehemu wanao,
warehemu,
warehemu vijana,
warehemu,
warehemu watu wangu,
baba.
Toaombea,
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 toaombea, wasamehe Yesu, wasamehe baba, wasamehe Yesu,
wasamehe.
Hawajui wanalotenda mbele zako baba. Wasamehe baba yangu, wasamehe Yesu. Hawajui wanalotenda, wasamehe.